Kati sentebo wa district yerwengo Ibrahimu Kitata akayukidde ekitongole kya NEMA nga kino nno kye kivunaanyizibwa okukuuma entobazi n'obutonde bw'ensi olw'okwesuulirayo ogwa Nnaggamba olwo nno abantu ne basensera entobazi ekiviiriddeko enkuba okutonnya amazzi ne ganjala okutuuka n'okutta abantu n'embeera endala. Ssegujja Sadiq ensonga azirondodde.
Ssentebe Ibrahimu Kitata okuvaayo okwogera bino asinzidde ku nkuba eyatonye olunaku lw'eggulo n'ereka nga abatuuze mu Lwengo Town Council mu kabuga k'Embirizi ne mukyaza nga Town Council ng'abaayo batandise okubundabunda nga emidaala gyabwe amayumba gaabwe tebalina we bayinza kusula nga n'abandi abaana baabwe babaweerese mu baneyiba abatali mu ntobazi. Kitata wano asinzidde n'agamba nti ekitongole kya NEMA kisaanye kirekerawo ng'okukwata ssente z'abantu olwo abantu ne batandika okuzimba mu ntobazi kyokka ng'ate obulagajjavu bwa NEMA. Waliwo n'ebigambibwa okubeera nti mu mazzi gano waliwo omwana ayafiiridde mu bitundu by'Embirizi kyokka Kitata Ibrahim asinzidde wano n'asaasira nnyo ab'enganda z'omwana ono kyokka n'agamba nti bali mu kwogerezaganya n'ab'ekitongole kya NEMA n'ebekikwatako naddala ku disitulikiti wano eno gy'akulembera n'agamba nti batandise okubalirira abo abantu abakoseddwa balabe nti oba basobola okubayambako nga bw'owulira bw'annyonnyola.
Tufiiriddwa omwana amazzi gwe gatutte ebizimbe ebizimbuse ate n'amazzi galegamye gatutte ate aba NEMA abakola ku by'environment nabo balina omulimu munene ogw'okukola okulaba nga abantu bazimba nnyo mu ntobazi n'entobazi beeranga zikuumibwa tebakoze kimala kukwasa mateeka ago si mu Lwengo wokka kubanga kino ky'olaba wano kyekiri ewantu wangi entobazi nnyingi ng'oggyeko kuzimbamu bazirimyemu bazikoleddemu emirimu emirala egizoonoona.
Abamu ku batuuze abawangalira mu kabuga k'Embirizi basinzidde wano bo ne beekwasa nti ab'ekitongole ekya UNRA abakola kolansi w'Embirizi nti emyala gye baakola egimu baleka tegigguse ng'amazzi we gava mu nsozi olwo wabeerawo wegalegamira olwo abantu ne batandika okubundabunda wano we basinzidde abatuuze ne basaba ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo okuvaayo okubayambako kiddemu kigugule emyala gino kubanga kati enkuba kasita etonnya amazzi ganjala nga singa Katonda abavaamu enkuba n'etonnya ebirenga bisatu byokka kiyinza okubeera nti n'akabuga k'Embirizi gonna kayinza okwanjalira amazzi ekintu ekiyinza okuvaako ekyobulabe nga bw'owulira abatuuze bano bwe bannyonnyola.
Bannaye mutuyambe mutukolere emikutu gy'amazzi ero madde sagala kiddemu kuno kwe buva amazzi okwanjala mu tawuni kwe tegalina mikutu gitambuza amazzi ago enkuba bw'ejja tawuni ejjula mu byalo eno amazzi ne gatuuka mu masomero ebibiina bijjudde mazzi abaana tebalina we basomera
era muno mu tawuni mu Mbirizi mwenkulidde naye egy'emikutu gyetaaga ne bagizimba nga giyina outlet ennene mu range emala n'okuddaabiriza buno obukutu obutonotono.
Ssentebe wa disitulikiti y'Erwengo omulonde Kizito Abbas Bidini ye mukulambulako n'abantu abakoseddwa emaali yaabwe ssaako n'abantu ababadde bali mu kubundabunda oluvannyuma lw'ekizibu ky'amazzi kino yeekokkodde nnyo obugayaavu abantu engeri gye bazimbamu amayumba mu bubuga buno obukyali mu kukula naddala mu disitulikiti y'Erwengo era ono n'abawa amazimba kisaanye alekengawo amazzi we gatambulira naddala emyala balekerawo okugizimbako ne gavumenti esobole okubeera nti neyambako bano okubatambuliza amazzi nti kubanga mu kaseera kano abantu boolekedde okubundabunda olw'ekizibu ky'amazzi naddala mu bitundu bino ebyekyazanga n'Erwengo Town Council ebiri mu bisenyi nga bw'owulira Kizito Abbas ssentebe wa disitulikiti y'Erwengo omulonde bw'annyonnyola.
Amazzi okwanjala mu tawuni kwe tegalina mikutu gitambuza amazzi ago enkuba bw'ejja tawuni ejjula mu byalo eno amazzi ne gatuuka mu masomero ebibiina bijjudde mazzi abaana tebalina we basomera
era muno mu tawuni mu Mbirizi mwenkulidde naye egy'emikutu gyetaaga ne bagizimba nga giyina outlet ennene mu range emala
ezimu ku tawuni kansa zikola disitulikiti y'Erwengo omuli Erwengo Town Council ne ba tawuni kiraka abagaba layisinsi z'abantu bano abagaba olukusa lw'okuzimba nabo bennyini basaana okubeerako engeri gye balagiriramu abantu bano okusobola okubayambako mu nzimba ennungi. Nze Ssegujja Sadiq bazanya n'Erwengo ku lwa Radio Buddu, Radio Mutu wa bulijjo wano mu disitulikiti y'Erwengo.